ser. Uthando lona lukababa, unjengolwandlebo.
Thank you.
kuwe lapho sizo luvela khona siphakamisela mehlo kuwe lapho sizo luvela khona luvela kuwe luvela kuwe lapho sizo luvela khona.